masomero twasoma naye kati teryajjukira nakubye twasoma twacyanga futubolo ne netibo naye kati teryajjukira nabyo netibo bwe batyo ne bwe babeera teryajjukira byankeera mbeerabira buli lukeera baagala tulinda byendabo bagende n'ebibumba banyumirwa basanyuka nnyo nga tetulina buyimba twakola naye ate batuzoganya haya sendeka kole bwefuna tonyigira yajja bannemesa baliayo bewera sendeka kole bwefuna tonyigira yajja bannemesa baliayo bewera Yeah.